Musi wona chiri zwevo Umami wante ya lava baswe Nyatu nyaturi kumutima Esena mwiturichi Kari wanyesha miosese Nishikwe nyange na ihane Iwe nweze umusima Kamura nye musingize Yesu nime shuti
Ni shuti yange we
Ye nime shuti yange Yesu nime shuti Kamura nye nweze mukinire Imbabazi ni muhafite Nimishira kumunya biyama Ninavyo nyatumya kubitwa
Afuru mkuru binu agashinya kuro
Kari wanyesha biyo asese Nishikwe nyange na ihane Niweneze umuzima Kamura nye musingize Yesu
Shuti yange we
Niwe shuti yange Yesu niwe shuti Kamura nene se mukinire Neza na mahoro fite Umutima niwe nizikie Zineza niyo na shafuye Na wandeka mbabarana nawe Kari wanyesha vyo sese Nishimwe nyange na ihane Niwe nweze umusima Kamura nye Yesu niwe shuti
Ni shuti yange we
Niwe shuti yange
Yesu
niwe shuti Kamura nene se mukinire Fite ubuhamya Afite imbaraga za kabura ngomi Iwe wachijija basore Kajukunwe muri wa murio Kari wenyesha vyo sese Nishimwe nyange na ihane Iwe neze ubuzima Kamura nye
Shuti yange we
Niwe shuti yange Yesu niwe shuti Kamura nene se mukinire
Yesu niwe shuti
Shuti yange we
Yesu niwe shuti
Shuti yange we
Yesu niwe shuti
Ni 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 shuti yange we